lamba mchanga ya France mara kwanza.
Lakini kuna addiction.
Hivi bado nakumbuka nikiwa kijana, lile bangi nilivuta pombe nilipewa kwa sana, na wasichana walinipenda wengine walinikata. Na hapa nilipoamka sikulala jana, napiga densi usiku kucha kijana kwa wasichana. Na masidi zilipasuka, wengi walizana kwa sana, na vijana wengi walikopa deni wapelekeze Queen maskani, wakatoanishwa bila kuonjeshwa, wasani tuliponea. Kaja Twitter, kaja pia na Instagram. Wengi walipwaka mioyo na picha za kupendeza sana, na walitesa tesa, wazungu wanasemanga ti business and pleasure. Nasaidianga wazae kupunguza pressure, vijana under pressure. Wasanii tuliponea, naomba nizidi kijana. Set me free.